It's another one.
Potea, naona mnazaliwa Mwanza mnapenda umbea. Mfungo mekwa sasa niko huru, warete tu afira shaka ni madhuru. Watoto nyinyi na mikwa tesa sinabudi, wakiume tu kwa nje na pondani shashifudi.
Wambia muziki unamapeni, buko basi nene, undoka Mwanza mwemamba nerudi bunge muneni.
Mr. Seni juo mambie zinduka shosti, Mwanza na wapakua watoto sangala rosti. Mindo hosti, wanabaki parasite show. Niki hosti, fake driver na gawa site. Mademu alonika time, ana squeezy wanataka. Shakula msoto, nkala sembe, pia dona tanashi. Vile na nyoto star, na mona BB, BBC. Then na kwa Tupaki, na mdoza BG, BG G. Maneno nimekua kiziwi, sinona CGSK. Acha waleto kada, minta leto flash na OCD. Unesema siri mnofu, nitambulia mifupa. Wene nuwa, funajenga safina na jike shupa.
Wale, wale kule, waje, waje kule.
Yes,
wale.
Nyasubi ndana mbanyo.
Wale, wale kule. Walete, wale, wale kule. Walete, wambie waje kule. Walete, walete.
Yes,
walete, walete.
Hey, weta chizi madundo. Niwoneshe na votema bass. Cool kid, cool soul, misi na go dance. Afno kame rap hapa razin kiwa zangu geto niko mimi na mimi mas. Tungi sizi wezi uneza kodja nipa cash. Chajabu kila napo kunyo narudisha change. Bila ndumba, fundi majumba. Lipanda ngazi homu ikatoa matuna. Wanangu vipi, kisiki, kisichoridhiki akiriki. Dani ntiti, nje ntiti. Ushona wapi mbuzi ya kamtunia fisi. Menu juu liko toka, usiji ukaropoka. Nyasubi wananita na chabosi ya mboka. Vile nishi ni Tereze, leo naweka mizigwa ni kwenye buti la jeje. Na ili go mani hit, staki ubish. Rime mkombaini na chama nengo na titi. Shout out kwa stick, upendo na bariki. Nimemaliza sasa na wacha kijiti.
Wale, wale kule, waje, waje kule. Wale, wale kule, waje, waje kule. Walete, wale, wale kule. Walete, wambie waje kule. Walete, walete.
Shut up.